Unity Radio 254. Unity Radio 254.
Hello, dear fellow listener and mpenzi msikilizaji, hujambo popote ulipo, ni ndani ya vijana tuchanuane, ikiwa it is a very beautiful Monday on it 28 April 2025. Najua it is a day whereby najua wanafunzi, it is a back to school moment, na najua most of the parents wanashughulika hapa na pale kuhakikisha kwamba wanafunzi wameza kurudi shuleni. Basi mpenzi msikilizaji, na karibu tena sana ndani ya vijana tuchanuane, ndani ya radio, zaidi ya radio Unity Radio 254. Ukijua kwamba every Monday ndani ya radio, zaidi ya radio Unity Radio 254, unajua ni kipindi ambacho kinapendwa sana, kipindi ambacho kinaenziwa sana na vijana wengi sana, na hata si vijana peke yake, na hata wazazi na wazee, watoto wote, ambapo tunajua hapo is the only radio show ambapo tunakuletea everything that concerns the youth. Na pia kama unajua pia, na apart from the youth pia, kama wewe mzazi unajua kwamba you have a son pale ama a daughter pale, unajua kwamba unapata kuelewa na utasikiza na utapewa kumfunza mtoto wako pale. Basi mpenzi msikilizaji, unajua kama kawaida, jina langu ni Victor Frank Tutu, ama ukipenda uniite Papa Franco. Unaweza kutufuatilia pale katika mitandao zetu za kijamii at Unity Media 254, ama unaweza kutufuatilia pale katika mitandao zangu za kijamii at Victor Frank Tutu ama Papa Franco. Na unajua kama kawaida, siku ya katika hii show sikuangi peke yangu kwenye hii studio, bali tunakuanga na Angela Shama, ingawaje siku ya leo tutaweza kumkosa kwenye studio, manake ameanza kwenda kushughulika vitu mbili tatu, na kile najua kwamba Jumatatu ijayo tutaweza tutakuwa naye ndani ya show Konki Show, show bang kubwa, show ya vijana, tuchanwane. Na unajua kama kawaida, by the way, samahani kidogo niko na homa, lakini usijali. Na usijali mpenzi msikilizaji, manake hautaboeka, manake ukiwa na boss, the boss himself, Victor Frank Tutu, hautaweza kuboeka au na basi. Tunajua kwamba before tuweze kuingia on the topic of today, like acha tupige udaku kidogo, yeah. So unajua tunapenda kupiga udaku kidogo, yeah. So all over the weekend imekuwa a very heavy weekend ambapo tunajua kwamba imekuwa weekend ambapo tulikuwa ni wiki ya kuomboleza, whereby the Catholic Church waliweza kupoteza askofu mkuu wa kanisa Katoliki pale Rome, anaitwa Papa Francis. Na on Saturday waliweza kumzika, and may his soul rest in peace, yeah. And by the way, in that funeral, watu wengi sana waliweza kuhudhuria. Kwanza pale Rome, pale Vatican City pale, inasemekana walikuwa ni watu 250,000 people wenye ambapo walikuja pale kujumuika ili kuweza kuhudhuria mazishi yake Papa marehemu Papa Francis, Pope Francis at Papa, sorry, Pope Francis, yeah. So yeah, imekuwa a very busy week. Na unajua pale viongozi wengi, the all president from across the world waliweza kusanyika pale. Tunaona kwamba apart from that, tunaona rais wa Ukraine na pamoja na rais wa America waliweza kukaa chini, walikutana pia on the pale, kuweza kukaa chini na kuweza kuangalia venye wataweza kusuluhisha hizi vita. Unajua by the way, vita between Ukraine and Russia, it is an ongoing war yenye ambapo bado haijaweza kuisha, but niliona kwamba Trump na Zelensky, president wa Ukraine, walikuwa na kaa chini, walikuwa wanajaribu kusuwa wakawa waongee venye watasuluhisha hizo vita. And kama kaida pia unajua pale, kwa celebrity kidogo, tunaona kumekuwa na beef, a very big beef between Mlamua and Oga Obinna. Unajua sasa siji Mlamua by the way amekuwa na a lot of crisis, eh? Siji kidogo ameachana na Ruth K, ndio huyo kidogo kona beef, na amekuwa na beef na Oga Obinna. Na ambapo tunaona kwamba pale kwa mtandao za kijamii, unaona kwamba Oga Obinna alikuwa sijui kama ni kweli ama, but I think pale katika mtandao za kijamii tunaona kwamba in a interview whereby Oga Obinna alikuwa interviewed kuhusiana the beef between yeye na Mlamwa, naona kwamba Oga Obinna ali walk away, hakutaka kusikiza, hakujibu hiyo swali, na the response ilikuwa ali walk away. And those are imekuwa most of the activities zenye zimekuwa zimefanyika all over the weekend. Na ukijua kwamba this is a very beautiful Monday whereby, unajua it is a Monday whereby most of the students, they are going back to school, wa primary, high school, unajua wanafungua for the term 2, where na unajua wazazi wako kwa heka heka za hapa na pale kutafuta school fees, kufanya nini. Na unajua kama una mzazi ukitafuta pale school fees, unajua ukinasikiza show ndani ya vijana tuchanwane. Basi unaweza kutufuatilia pale katika mtandao zetu za kijamii at Unity Radio 254, ama unaweza kunifuatilia pale katika mtandao zangu za kijamii at Victor Frank Tutu. Na kabla hatujaweza kwenda mapumziko mafupi baada ngoma yake Chiki featuring Mohabad ikisema ayeye, tukicheza ndani ya radio zaidi ya radio Unity Radio 254, tutataka nitakupea lineup. Unajua sasa wanafunzi wa primary school na high school, they are going back to school, whereby wamemaliza their holiday, sindio? Yeah. And we have sisi sasa comrade, the youth, sasa me comrade when you tuko campus, where tuko university, college, polytechnic, yeah. And sasa, sasa sana sasa tutakuwa tunaongelea the university level. We are going back, we are tunamalizia mtihani. Unajua tuko kwa season ya mtihani and tuna finalize semester. Unajua tunasemanga ni kuokoa semester kama kawaida. Basi mseme ni kuokoa semester, eh? So yeah, so as we okoa the semester, yani ya tukiokoa semester, tunajua tuko kwa period ya mtihani na hapa na pale. So tunataka tuweze kujua asa comrade, this long holiday, how will you spend your long holiday pale home ama pale popote utaenda? So ni hapa ndani ya Unity Radio 254 ndani ya vijana tutanwani, ambapo tutakuwa na kueleza how can a comrade spend your long holiday. Unajua makomrade tunakuwa na mashughuli mingi, sherehe sijui nini na nini, but usiweze kwenda mbali, manake tukirudi baada ya mapumziko mafupi atutakuwa tuna dive ndani ya how can a comrade spend a long holiday. Usikose, manake tuko na mengi ya kukujuza.
Immunization chiki funwa ni pressure chitoretation. Music don't need permission to enter your spirit. Anyway, anyhow, you know, say you go feel me. Music don't need permission to enter your spirit. Yeah, yo. Yeah. Anyway, anyhow, you know, say you go feel me.
Aye, 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 aye. Chica to kawa, but bad ni iwa bad. I live in a no wonder. E wanya na wajua juu na bido ba wanime. I no need talk and you go no feeling good parana.
Aye 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 aye.
Yes, welcome back. Basi mpenzi msikilizaji, ni ndani ya vijana tutanuani, ndani ya radio, zaidi ya radio, Unity Radio 254, ikiongozwa na kamanda wa hizi shughuli, Victor Frank Tutu. Basi let us embark to our topic of today, whereby today we tunataka tuweze kuongelea this thing. We know, comrade, tuna finalize mtihani. Yeah, tuko kwa period tunamemaliza mtihani, na kuna wale wengine tayari washaenda nyumbani, kuna wale watu kaa sisi bado tuko shule, tunangojea mtihani na tunangojea mtihani wa mwisho tumalize tuende nyumbani. So we want to talk about this thing. So we tunataka tuweze kuongelea hii kitu, whereby we are going home, and as a comrade, hii long holiday utaspend aje? Juu ilo honi dunajua inakuanga na holiday ingine refu sana kwa comrade. It is around 3 months hivi, except kwa wale wanafunzi wenye wanafanyanga nursing. Nursing unajua wanakuanga na trimester, ni inaitwanga wanakuanga na semester 3. Yeah, so as kwa wale wengine si wanganenanga sa long holiday. So we want to know, how can someone spend this long holiday as a youth, as a comrade. Unajua hii long holiday na wanga refu, three months, miezi mitatu. Hii inakuanga a very big long holiday whereby usipokuwa na usform, usipojipanga, by the way kutakuta ikitakuramba. Lakini usiwe na shaka, because ndani ya hapa, ndani ya studio leo, we want to talk about it, tuweze kuangalia how can someone spend the long holiday. Because tunajua sasa sometimes tuko na ile eagerness, ile furaha, tunajua kwamba tumemaliza semester, by the way hata bi by the way mimi nimefurahia sana because we are finalizing the semester, tumemaliza semester, by the way semester imekuwa nzito, by the way sijui upande wako sijui imekuwa aje, but for me imekuwa a very heavy semester, whereby unajua kuinama imekuwa kwingi, kumekuwa na crisis mingi sana, but all the same tunashukuru God manzi, because ijakuwa an easy journey, but tumekangana until bado tuko tuna finalize. As we finalize the semester, tumekuwa na a lot of things zimekuwa ziki happen hapa na pale. Aso katika chuo kikuu cha Masai Mara tumekuwa in a season of politics, tukamaliza politics, tukakuwa na other issues pale, and then unajua kwa in the exam period pia kuna some of the students walikosa kufanya mitihani because of the challenges, the school fees, ambapo ilibidi wamejaza form stakabadhi ya form of absence, watakuja wafanye miezi wa saba nane hapo. So imekuwa a lot of issues na challenges za hapa na pale, but all the same tunashukuru God manzi, because tuna finalize the semester. So as we discuss this thing, sasa tunajua tunamaliza semester, and how can a comrade actually ata survive aje in this long holiday, because unajua hii ni miezi mitatu, please msikilizaji, this are a 3 month period. Kuna take time uende, maybe kuna wale hata 90% watakimbilia kule nyumbani, kuna what percentage fulani watakimbilia Nairobi kwenda kutafuta wapige hustle mbili tatu, kuna wale wataenda kutembelea relative yao kidogo, na kutoke hapo waende nyumbani sasa. But kuna watu, kuna venye different youth ya different styles ama different ways zenye watu wata spend their long holiday, like venye nimesema, kuna wale wataenda wapige hustle mbili tatu ya kujenerate pesa yenye at least atakuja nao next semester asiname. Kuna yule atasema wacha niende nikimbie tu, niende nyumbani nikae na wazazi, na kuna yule mwenye atasema wacha niende nitembelee my relative maana wanga mahali fulani, niende nimuone alafu ndo nirush nyumbani. So there's a different ways venye watu watakuwa na enjoying their long holiday. So but then if I may ask, how do you feel when you finally get freedom after exam? Unakuanga na ile ni wangu una feel aje ukiona like nye na maliza exam na maliza semester, we ni good man, zis haijakuwa rahisi. So kuna kuanga na kale ka feeling like unasema nye nina maliza semester na nina maliza exam, we nahitaji kupumzika ni kwa sababu hii semester yenyewe imekuwa nzito mbaya sana. And tunataka tuweze kujua how can someone spend their long holiday, na tutaweza kukuangalia, tuweze kuangalia how can someone spend their long holiday, na tutakuchanua na tukuelezee venye tunaweza ka spend their long holiday. And sasa acha tuweze kuangalia, tuweze kukupea some tips kidogo wenye kama wewe comrade unajua uko na hesabu ya kupiga ya kwenda nyumbani kufanya nini na nini. First of all, kuna hii kitu inaitwanga skill building. Skill building, it is a very crucial thing in a comrade. In fact when you wewe comrade mwenye unasomea course yako, sema wewe unasomea mambo ya software engineering, wewe ni mwalimu unasomea education, maybe sciences ama English literature, maybe sema wewe ni nurse, na except nurses na madokta sawa, unajua na trimester yani semester tatu kwa mwaka, hata holiday yao inakuanga ni sijui ni wiki moja ama wiki mbili, then wanarudi. So kuna wale kuna wale wa different categories watakuwa not different categories yani different courses watakuwa wana different courses so kuna issue ya skill building. How can someone build your skill? This is an opportunity whereby kama wewe ni comrade unasomea different courses so akatutenda this long holiday, take a time ya ku how to build a skill. Whereby, you know, to build skill, it is a very important thing in kwa life yako because itakusaidia on one or the other. Na pia itakuongezia a plus kwa CV yako because if you build a skill, for example, kama wewe ni mwalimu, this long holiday utaweza decide acha niende ni volunteer nifunze pale at a certain school yenye kwa karibu na home, nifunze wanafunzi pale, and pale utakuta una gain, utapata ku gain more. And kama wewe maybe software engineering unasema acha ni come up with a certain application yenye itasaidia, yenye nitauza ambapo italeta solution to the community. Kama ni wewe ni maybe useme you are a journalist kama mimi unaenda pale nyumbani na unafanya different stories, unafanya stories, feature stories pale mbili tatu, and you get to learn more and you build a skill and hapo at least utakuta inakusaidia. So as you go home, as you inspire to go home, present msikilizaji ama my fellow comrade, try to learn several skills pale and build your own skill on the course una learn. At least itakusaidia part kubwa sana. Tunaona pale katika mitandao zangu za kijamii pale Facebook, naona anaitwa nani? Anaitwa Beryl Owora, anasema show ni moto, show ni kubwa sana, anasema ananifuatilia mbashara akiwa Masai Mara University. Na naona pale katika ujumbe mfupi pale 2233 Emmanuel Kansai anasema show ni kali sana, anasema enyewe by there ako very eager sana, hii amechoka kukaa sana Masai Mara ati anataka kuishia home, ji ameboeka na shule jamii, hii semester kweli imekuwa nzito sana. And by the way, continue kurusha comments zako pale katika mitandao zetu za kijamii at Unity Media 254, or you can call us on 0768725158, utuambie je unatusikiza ukiwa wapi na unatupata ukiwa wapi. Tunaenda mapumziko mafupi na tukirudi baada ya short break tutakuwa tunaingia dive ndani na tuweze kupeana another more tips on how can you survive and this long holiday. Atilili ni kibao chake Faceless Venus featuring Setorini. Anasema shell, sijui ni lugha gani wanaimba, lakini usijali mpenzi msikilizaji, ni ndani ya Unity, ndani ya vijana tuchanwane, ndani ya radio, zaidi ya radio, Unity Radio 254. Basi let us back to our topic. Yeah, first of all tumesema you can build your skill, learn new skill, learn new software, jifunze perfect on your skill, and you can learn courses. Kuna free courses pale whereby kuna different platform, kuna Coursera, kuna Udemy, alafu pia kuna YouTube. Pia YouTube inaweza kukusaidia you learn a skill pale. Then another thing that has kuna another point whereby another tip ama tuseme tip yenye utaweza apply pale as a comrade. Kuna volunteering and internship. By the way, this is a pia ni hii kitu pia, it is a very important thing kwa life ya comrade. By the way, unajua kuvolunteer in a certain work, like maybe seme we una nini, maybe we ni mwalimu, you can volunteer a certain school pale karibu na home. Unasema wacha niende ni volunteer nifunze pale, at least ni gain some skill and gain some experience pale. Unajua kuvolunteer hivyo unakuta at least inakusaidia, una gain skills and una perfect and you get to understand on how to maneuver in this world of job market and whatever, and pale inakuongeza, that is a plus on your CV, because ukivolunteer, maybe useme uvolunteer pale ufunze, maybe kama ni mwalimu ufunze, maybe kama unafanya engineering unaenda pale, maybe useme civil engineering, una volunteer in a certain engineering company. Yeah, unakuta at the end unaanza ku gain some skills pale, and you get to understand, and apart from ku understand, you get unapenda hapo una socialize na watu, una socialize na watu wenye ambao huwajui kwa industry, like unajua kumbe kuna kuangana hivi na hivi na hivi, and through that unajua ukifanya volunteer pale unajua you gain experience, and unajua pale ukifanya kazi nzuri, at the end maybe ukisema maybe ukirudi pale useek for attachment, they will reconsider you, because wanajua kazi yako yenye umekuwa pale ukifanya inakuwa ni ngumu sana, inakuwa imekuwa ni nzuri sana. I know this thing, by the way, kwa comrade aswa Gen Z inakuwa ngumu sana, ati uvolunteer and una volunteer mahali aulipi chochote, hakuna anything, but yes, this thing is a very a good thing. Okay, volunteer, at least you'll gain to learn more and experience more. So sijui mpenzi msikilizaji, sijui what is your view on this mambo na volunteering. Unaweza katuma pale ujumbe fupi pale 2233 tuambie what is your take on this thing ya mambo na volunteering, and usiweze kwenda mbali, manake tutuko na mengi ya kukujuza.
Sitaki nishauriwe, namtangaza. Huyo hapa huyo, nampenda. Huyo hapa huyo, ananipenda. Sijaroo kwa ndugu yenu, ni mapenzi na yopatiwa. Mwana kanipa kisavu, kipapatilo nyama ya njiwa. Huyo hapa huyo, nampenda. Huyo hapa huyo, ananipenda. Sheba, 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 hajejejejeje. Chuki mkichukia, hamtushurishi. Sisi la masufuria, halitakati kwa jiki. Debe tupu, oh, debe tupu,
hacha zako kelele.
Bure wajikausha sauti,
hacha zako kelele.
Tandika mkeka ukae utulie,
hacha zako kelele.
Sisi bado
Ni basi ni kibao chake Mbosso anasema huyu hapa huyu sijui inasema inaje inakwanga ni mapenzi yani like unataka kuambia umati ati ni huyu ndio mpenzi wangu huyu hapa huyu ndio nampenda tena sana nampenda sana lakini by the you know by, mapenzi by the inakwanga very funny you know mapenzi inakwanga atue traffic upate manyana kupenda mpendane ukose mtapendana kidogo mtaachana lakini anyway it is a loving loving time basi na ni ndani ya Unity Vibes not Unity Vibes sorry hey, yani kwani nimeamka mande na maruerue lakini ni ndani ya vijana tuchanuane ndani ya radio zaidi ya radio Unity Radio 254 back to our topic as tulikuwa tuna proceed tulikuwa tumesema kwamba volunteering and internship unajua by the kuvolunteer as a comrade unajua by the inakuwa ni kitu kingine ngumu sana atu volunteer mahali au lipu chochote but mimi ningeku advise just volunteer to but at kama ndio uta volunteer but find another mechanisms ya venye utapata uta generate another income but si kwa kwenda kucheza betting hapana hiyo betting hapana usiende kwa kubetu manzi betting is a very bad thing utakuwa addicted utapoteza pesa zako and utakuwa depressed na uta end up kupoteza everything but kuna different mechanisms yenye you can generate an income but volunteering it is a good thing whereby ukienda ku volunteer pale at least you will get to learn more to interact more and to kupata ku gain new skills and ku build your skills na hapana itakusaidia and pana pia utakuwa una ni kujenga wanaitanga ma connection utakuwa unajenga ma connection na wase in case hata maybe ukitaka maybe unasaka job utakam pale tu atakuwa hata wenyewe atakuita tu akiangalia venye utakuwa una perform kwa hiyo kazi yako they will call you atakwambia eh boss kuna hii kazi na kai kazi imetokea unaweza kakoje ufanye that is a good idea whereby utaita kusaidia and then another thing kuna aje tuongelee mambo na side hustle inaitwanga side hustle sasa unajua this is a time whereby unaenda pale home ama whatever place wenye utakuwa atafuta a side hustle yenye itakugeneratia can income maybe ikuwe ni kwa siku kwa mwezi hizo miezi mitatu itakusaidia by the way side hustle ziko mingi whereby unaweza amua ufanye maybe hiyo free time yako unaweza kuwa content creator kuna by the way kuna content creator wengi so kama hapa Masai Mara University kuna kama kina Scott D Icon Lil Scott kuna sijui mwamika Afrika anaitwa ngaji sijui ni nani but I don't know kuna kina Agash Mikey those guys wana by them is now saidia sana unajua wakiwa free time wanaamua kama kina kama Agash Mikey anaimba nyimbo zake pale nzuri sana unaweza kwenda pale YouTube mfuatilie pale nyimbo zake ni top notch amerelease another a brand new jam inasema sherehe you go to pale YouTube search Agash Mikey ameweka pale ngoma yake sasa so let us back to our topic so okay for content creation do some content creation uta generate pale some income kuna graphic and design do some graphics pale unda poster unda flyer unda logo and sell to people and kama utauzea watu kuna platforms za kuuza kuna Upwork kuna zauza pale kuna sijui inajiita nyingine inajiita verify ama kitu kama hiyo kuna platforms za ziko pale online you can sell your graphics pale and then unaweza kuwa online tutor you can decide let me take this time nifunza watu maybe on this certain issue and like for instance you can unaweza take time maybe uanze kusema maybe nifunza watu on effects of maybe gambling like ambapo it is by the this is imekuwa a big crisis at Kenya and that tunaona kwamba some of the MPs wana blame the former president Uhuru Kenyatta kwa allow the gambling and tunaona kwamba the government ina plan to have a national campaign at the Ministry of the government in a plan a national campaign on co-educate on people on these sites, gambling sites or channel nazo, na pia watakuwa nafanya crackdown kwa hizi online platforms za gambling site. Yeah, you can take a time pale ufunze watu on issue kama hizo. Yeah, so another thing pia kuna hizi kazi za mikono, hizi kazi za mikono, kuna mjengo, kuna ukulima, kuna ufugaji wa kuku, ufugaji wa ng'ombe, kuna yeah, you can also participate in that. Hata kuna biashara, you can participate in that, at least itakusaidia kugenerate an income mbili tatu. Dana pale katika mtandao zangu za kijamii pale, pale X, naona Edwin George anasema enyewe volunteering is a very good thing, and whereby at least it inakusaidia on one way or the other to learn, na amelearn vitu mingi kwa volunteering, because amesema yeah, ni fourth year akiwa anamaliza. Wow, congratulations. Anasema akiwa anamaliza mwaka wake wa 4, amesema amekuwa akivolunteer pale katika ofisi za careers and placement department pale, na amepata kulana a lot of things, amekuwa exposed to a lot of things, na anasema volunteering is a good thing, but anasema kama una volunteer utafuta another side, kitu kingine yenye inaweza kukusaidia kugenerate income. Like anasema yeye ako na camera, anafanya photography, na at least inamsaidia kugenerate some income. Yeah, but sasa ukiangalia vitu zenye zinalipa sasa hivi kwa youth kama we youth, kitu unaweza decide maybe unasema unataka kuinvest ama kupata pesa, you can do photography by the inalipa by the, ukipata tu camera, upate lens, upate light, weka pale, enda street pale, piga watu picha, lipisha 50, 30, 40, so, yeah, unakuta, at least, unajen, inalipa by the, kwa sababu watu wengi sayo wame venture in kupigwa picha, wanataka kupigwa picha mbaya sana. Yeah, unezaenda pale na kamera yako na lights na piga watu picha, utapata kuan. Content creation, fanya some content creation pale, italipa, but unajua kulipa ili kujangi immediately. Unajua si shida yetu, si Gen Z inakuanga ati unataka ulipo immediately, ni kitu ambacho haiwezekani, but content creation as time goes by unakuta inalipa by the way. You can do some graphic and design pale, utengeneza poster, tengeneza flyer, tengeneza logo, uzia wase, utakuta inalipa. So ukiamua ku venture in this new technology of today, utakuta by the way, utapata ka kitu na uta earn some skills, na itakusaidia pakubwa sana. And naona pale katika pale ujumbe mfupi pale 2233, naona Efi Akinyi anasema show ni kali sana, na anasema anashukuru sana kwa kuweza unatupatia tips ambazo on someone can survive in this long holiday. Yeah, so another thing ni kwamba you can, kuna hii kitu inaitwanga networking. Ukienda home, usikae tu kwa nyumba tu ndee, ama unaenda tu kutembelea marafiki wa nyumba umemiss for long time, maybe wa high school ama maybe from different campuses. Just take time, network with other people. Si marafiki wenye umekuwa na high school ama wapi. Network na watu wenye wamekuwa industry yako. Maybe kama ni mwalimu, make a time, tembelea hata principal wa shule yako. Utaweza talk na yeye. Kama wewe ni journalist kama mimi, just enda pale kwa studio fulani, angalia wenye wanafanya shughuli zao, try to talk them, at least watakomment on one way or the other, and pale utakuta inakusaidia kunetwork na kubuild your skills, na at least pale itakusaidia kuunderstand on how venye unaweza kamanuva ndani na inside and outside job market, and pale itakusaidia pale. So si ukienda home ama ukieni, si hatunaenda tu kutembelea relative ama ukae home ama utatembelea marafiki wenye umekaa nao umemiss for long time. Pia even though si mbaya, but apart from that you can also find ways at least interact na people wenye kwa industry yako, at least you understand wele how does it in a flow venye mambo inakuwa. Yeah, and tukirudi baada ya mapumziko mafupi, we shall talk about mambo na side hustle, freelancing and making money, whereby it will be our last segment ambapo we shall talk more to elaborate to know how can someone make money in freelancing and side hustle and whatever, because that is a very crucial thing ndani ya wakati tutaenda kufanya long wakati tutaenda long holiday. Usiweze kwenda mbali, manake tukirudi tutarudi na mengi ya kukujuza.
Hello, hello, nimekuja na tangazo. Muone ni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you up, show you up, show you up. Una wa finish kumalo. Gala wanna show you up, show you up, show you up. Una wa finish kumalo. No, 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 no. Roho zimegongana, ini ajali ya mapenzi. Si tulisha pendana, anani enzi na muenzi. Alivyo umbika mashala, katoto kanyota yani star. Kanaleta mwangaza, staki kupoteza makita. Uwachani ringi ya dunia. Halo, halo, nimekuja na tangazo. Muone ni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you up, show you up. Wanna show you up, show you up, show you up. Now I finish kumalo. La 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 la. Mapenzi yameja kwa hewa, zimatana upunguze esi. Ni nani aliye kukera? Anaishi wapi nitumie jeshi? Liapa sitapenda tena, lakini leo nafungua kesi. Songea karibu upesi. Sensi jukati yetu kuna 0 centimeter. Hakuna kilomita, kiuno chako kina nitana itika. Mayo wangu sinyorita, kati yetu kuna 0 centimeter. Hakuna kilomita, kiuno chako kina nitana itika.
Yangu mama anikibao chake Savara anasema show you off ni ndani ya vijana tuchanwani ndani ya Radio Zaidi ya Radio Unity Radio 254 because we are in our last segment whereby we want to talk more hii issue ya side hustle, freelancing and making money. It na ni kitu ambacho we need to talk in deep because tunajua kwamba most of the comrade we are going home ama popote pale utaenda pale pale ambapo uta stay, yeah. So we want to talk on this issue side hustle, freelancing and making money. Mpenzi msikilizaji, as you kisikia mambo freelancing ama side hustle, what does it ni kitu gani inakuja kwa mind yako kifikiria kitu kama hiyo? So unajua freelancing maybe mnafikirianga ile maybe kwa inakuwa kwa watu wa journalism wati freelancer ukisikia mtu a journalist akisema ya ma freelancer huyu unajuanga that time inatumikanga kwa journalism, but it's not for journalism peke yake, is for all across all platform freelancing by the way ni kitu yenye by the it is a whereby you do your personal work unafanya pa kazi yako at a personal level yani umejiajiri wewe mwenyewe ndio una manage kazi yako, unafanya kazi yako kivyako, yeah, and you get to understand on how to get clients and whatever. So freelancing inakuja in different ways. Freelancing iko na skills zake ndani yake, kuna graphic and design, kuna search engine optimization, kuna digital marketing, kuna graphic and design, kuna different skills mingi hapo ndani ya freelancing. And na hapo kwezo freelancing kwezo skills zenye ziko hapo ndani, there are so many whereby as you kika chini uanze ku optimize, ukai chini utumie hiyo chance to learn those skills and use them to generate income, by the way itakusaidia pakubwa sana. Because nowadays unajua sasa technology wanitanga technology it is in a transverse ni ina grow at a very fast rate, and because most of the people they are struggling to maneuver kuingia in this new technology. Na wewe kama comrade, by the way, at least unajua venue unaweza chip in, at least wewe unakuwa mjanja, ingia hapo learn those skills, itakusaidia maybe a client maybe ana struggle ku build maybe portfolio yake ama ku build nini yake, unamsaidia and get to paid, and due to that uki proceed hivyo utakuta kwamba you get to learn and you get to be exposed to a lot of things, and now more and more clients watakuwa welcome. That is the freelancing. And freelancing, nimekuambia kuna different skills pale ndani, kuna digital marketing, kuna search engine optimization, kuna web design, kuna marketing, kuna social media management, kuna different skills. You can choose which skills yenye utabeja on. Na ukiamua ku learn all of the skills, wewe itakuwa well and good, and put the skills into usilan tu ukae nayo useme tu ati I am a digital marketer ama mimi ni web developer and haujui unajiita hivyo na ukipewa kazi unashindwa. So keep on practicing and put into practice so that itakusaidia ku generate income. That is na hapo part hapo outa inama sa comrade na hapo and outa inama by the way, because ukilearn those skills by them itakusaidia on one way or the other. And then in terms of side hustle kuna side hustle mingi whereby kama watu sasa wenyewe wanaendanga nyumbani unaweza unajua home unajua kama same western, na ukienda western sasa hii unajua ni msimu wa watu wanapalilia pale shambani, wanapalilia mbaya sana mahindi, maragwe, nini whatever, you can go there. Zile side hustle ndogo ndogo tu za utaenda unapalilia mse shamba and you get some income na apart from that kuna hizo mjengo, you can go there, fanya mjengo and generate income pia. And then another thing, kama uko na capital unafikiria kufungua biashara, fungua kama ni maybe ya ufugaji wa kuku, fungua pale, anza kuuza kuku zako and utakuta una generate income by then. Kama maybe unaamua maybe unataka kuuza maybe tuseme manguo pale, tafuta capital, ufungua uuza manguo, at least it keep business, itaku free haitakuwa hautaka idol because utakuwa na kitu yenye at least itakuwa ina ku keep busy at large. So there, that has said that so unaweza amua maybe ufanyie watu some vibarua kidogo kidogo, maybe kupalilia, kufanya nini, kupanda mjengo ama ufungue your own business run your own business, kama maybe ni kuuza kuku na kununua, maybe kama ni kuuza nguo. Yeah, so there are different business ideas you need to come now, tafuta nini capital, run it, and at the end it will keep busy. Unajua by the an idle mind wanasemanga is a devil workshop So wewe comrade unapoenda home ama popote pale utaenda, usikae tu hivyo ati unakaa tu kwa nyumba mzae ama unakaa tu la nini, tafuta something yenye at least itakusaidia ulearn something gain some capital kidogo. Si kila saa uku ukitegemea tu mzazi, no way. Like for instance, acha tusitumie like an example for me. Mimi by then najua I'm going home, but pale home najua nimeinvest something, niko na biashara kuku by niliachia my mama na taking charge of it, whereby najua nikienda home najua niko na kuku zangu ziko pale, naenda kuziangalia so far ziko aje, namuuliza market imekuaje, and to nione ni gani zenye naweza ka improvise. And apart from that ninasaidia my parents in farming pia, juu my parents they wanafanya farming, at least now pay support pale in farming. So yeah, we can get this, we to make that example, unakuta at the end you'll get to learn another thing, new things, and utapata inakusaidia ku generate income. So we comrade ama youth yenye uko pale, unajua aso sana comrade, this thing tunaongelea comrade, as you go back home ama pali utaenda. Tafuta kitu yenye at least itakukeep active. Si ati utamka tu asubuhi, ati uamke unafikiria kukula, ukishakula unaweza sema acha nichape maraundi nitembelee marafiki bla bla bla. But yeah, hiyo si mbaya, but at least come up with a new thing, eh? Si lazima uende utembelee marafiki. Amka kwanza, fanya shughuli zako mbili tatu. Ukishafanya shughuli zako, ukoone uko sawa, usha relax, uko sawa, you can take a time, tembelea relative, tembelea marafiki. Yeah, and that is it. So, by the way, kuna pia hiyo mambo na issue na personal development na self-care. Wakati utakuwa home, when how can someone balance between mambo na kazi na kurelax na kuseta new goals for the next semester? By the way, that EOP is a very good time whereby ukienda home, at least ukaa chini unasema, unaanza kusema ni vitu gani zenye sijafanya, zenye nilikuwa nataka nifanya hii semester na sijafanya. You can cut it forward to the next semester, and unapanga pia venye mambo itakuwa, because hii period by day inakuanga, at least inakupea time relax your mind, you come up with ideas zenye unajua ni vitu gani utafuta implement pale kwa next semester. Yeah, and itakusaidia by the way, because it is a good idea. And another thing najua ni kwamba as you go home, try pia to connect with the family, because unajua family by the way, tumekuwa mbali sana na family, na unajua family ni watu wa muhimu sana kwa life yako, because wakati ukikuwa campus ukina mapale utapiga simu sebe, hello dad, unajua unaweza kanisaidia na 50 at least ninue sapa, sina 50 ya sina sapa. Yeah, so at least it is important as you go home, interconnect with the family, share the memories, waambie venye mambo iko. And pia also to your sisters and brothers, kuna wale that are aspiring to join campus, eh? You can tell them venye life campus venye iko, waambie wanafaa fanye hivi na hivi na hivi, because campus life unajua by the way si rahisi by the way, because ni kitu ingine ngumu sana. So basi mpenzi msikilizaji, that is it, eh? So as you go back home as a comrade, zile vitu nimekuambia pale, take time, kaa chini ufikirie ni kitu gani yenye nitafanya yenye at least I'll generate some income, yenye ambapo nikijua next semester nitarudi sitainama na sitategemea mzazi sana. So be creative, eh? Usikae tu pale tu kusema ati ukae tu nde ati utegemea mzazi. Unategemea mzazi ukiwa shule, ukienda home pia unategemea mzazi. So try to be creative, eh? As you go back home ama popote utaenda, be creative. Usikae tu pale tu useme tu ati acha tu si nimekuja tu long holiday ni ku relaxisha mind, eh? Sasa wacha tu nikae hivyo, but hiyo mentality toka, because ukiwa na hiyo mentality by the way you will end up kuwa an idle, na nimekuambia an idle mind is a devil's workshop. So avoid that thing, eh? So as you go back home, dear fellow comrade, ningependa kusema I want to wish you all the best as you go back home. We kutane with the family, send the greetings to your family, and ndani ya Unity Radio 254 we want to wish you all the best as you go back to home, fellow comrade. And usikose, manake tutakwambia every Monday ndani ya vijana tu chanuani tutakuwa tunakuwa tuna learn, tutakuwa tuna tunafunzana vitu mbili tatu. Na pia across this long holiday you can take this time to usikize our show every Monday, ambapo tutakuwa tuna get to learn new things. I want to say thank you for tuning in another episode of Vijana tu chanuani show. Catching us on every socials and drop your ideas on how you plan to spend your long holiday. Whereby utatuweza katuambia pale una plan nini kuplan this long holiday, utuambie venye una plan. Kabla sijaweza kumaliza, kunaona kuna mmoja anaitwa nani? Anaitwa Timothy Wanyonyi. Anasema kwamba anaenda home this long holiday, that is a very plus because yeah, last holiday kuenda home alikaa tu naye akifanya shughuli zake mbili tatu. Yeah, akasema anasema ya kwamba ate yeye anaenda home kufanya, kuna shughuli fulani ameenda ataenda kufanya home pale, kuna kazi fulani yenye ya ufugaji wa kuku pia anaenda kuifanya. Yeah, and that is a good idea. So mpenzi msikilizaji, thank you for listening. Tunashukuru sana kwa kunipea sikio. Mpenzi msikilizaji, kwa majina ni Victor Frank Tutu, ama ukipenda niite Papa Franco. Unaweza kutufuatilia pale katika mitandao zetu za kijamii at Unity Media 254 ama Victor Frank Tutu. Tupotane another time same venue, ndani usikose, manake tuko na mengi ya kukujuza. Bye bye for now, see you next time.
Yeah, la, 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 yeah, la